ibitero bya Nyaruguru by'abasirikare bacu bafite intwaro bagiye ku murenge wa Nyabimata nitwebwe twabikoze aho twasanze abantu baho baje bagahurura umuyobozi w'umurenge ari kumwe n'abandi bantu bafite imbunda bakaturasaho ya hanyuma bikaba nkuko ko natwe tubasubiza byakozwe n'ingabo zacu za FRN ariko nagira ngo mbonereho mbere na mbere namagane ibindi bimaze iminsi bikorwa hirya no hino mu mirenge no mu turere tw'u Rwanda za Muhanga na za Kamonyi aho dema igenda ikica abaturage ikoresheje imitanga igatemagura nka kwa kundi yabikoraga muri za 1992 ikajya kwica abagogwe kugira ngo bigereke ku ngabo za Habyarimana biriya ni dema iri kubikora nagira ngo mbyamagane hakiri kare kugira ngo ibone ko iburizamo revolution turi twahagurukiye gukora mu Rwanda
mwebwe mutera muri Nyaruguru mutera mukomoka hehe kubera ko leta y'u Rwanda ivuga ko muturuka i Burundi
ntabwo duturuka i Burundi tumaze ukwezi turwanira n'ingabo z'u Rwanda mu ishyamba rya Nyungwe niho dufite ibirindiro mu karere ka Nyaruguru na Nyamagabe tumaze ukwezi kose turwana nabo ariko babigize ibanga bo ntibashaka kubivuga ariko buri munsi imodoka zabo ziza gutwara abakomeretse ndetse n'imirambo yabarikaga n'abanyamakuru bakajya gusura i Kanombe bakareba inkomere zihari cyangwa se n'abaguye ku rugamba
oya Sankara ntabwo leta y'u Rwanda ntibihakana kubera ko ukuriye ingabo muri Nyaruguru iyo tuna koloneli Nyirihirwe Emmanuel yagiye kugana n'abaturage hamwe n'abandi bategetsi bo muri Nyaruguru avuga ko muri abacengezi muri abantu barwaye amavunja arabyemerera yuko hari abantu barwana nabo koko ahubwo rero muri abacengezi koko
birasekeje ikibazo cy'amateka y'u Rwanda ni uko agiye kwisubiramo aravuga ngo ni abantu barwaye amavunja ngo ni abantu baza bakiba intama bakiba ihene kandi abo babivuga nibo muri za 1990 batera radiyo Rwanda yajyaga yirirwa ivuga ngo ni abantu bafite imirizo bafite amatwi atendera nanone si koko bari bayafite ngo ni abantu baza ngo bakajya kwibonga abaturage ngo bagasanga umukecuru ngo wifitiye ngo witekeye ibiryo ngo bagatwara none uyu munsi amateka yisubiyemo nabo barimo baratuvuga nk'ibyo bavugaga kugira ngo batwangishe abaturage ntabwo ari kubiri ntabwo twebwe turi abantu turi aba freedom fighters turi umutwe w'abarevolutionnaire ingabo z'abarevolutionnaire zirimo abahutu n'abatutsi ziyemeje guhaguruka kubera ko ibintu biri kubera mu Rwanda ni amahano Kagame yanze kuva ku butegetsi arica amanywa nijoro arafunga reba Diane reba mama wa Diane reba Kizito abacikacuma agiye kubamarira ku icumi abahutu bo ntiwareba nta kindi rero twebwe dushobora gukora uretse kurwanira uburenganzira bwacu araza kuduhiga reba maze namaze igihe kinini inzego z'iperereza zo muri Afurika yose zinjira ko ashaka kunyica kandi nkabona n'ibimenyetso aho Dani Mwiza yerekanaga yoherezaga jenerali Dani Mwiza yoherezaga amafoto acinyirikanya kugira ngo banyice mugenzi wanjye Nobre Marara umuvugizi wa RRM igipolisi cyo mu Bwongereza aho muri cyaramuburiye ko bashaka kumwica nawe urabizi ko mwakoranye iperereza mu gihe cyashize Tore Rusesa bagira perezida wa MSD bamaze kumugabaho ibitero inshuro utabara bashaka kumwica mu Bubiligi muzi ko bishe Karegeya muzi ko bishe Seti Sendashonga muzi ko bishe uriya mugabo turasinze Teogene muri Mozambique donc abanyarwanda nta mahitamo dufite uretse guhaguruka tukirwanaho kubera ko ntabwo twaremeye guhora dutega amajosi twicwa nk'aho tutari ibiremwa ntabwo bishoboka nawe igihe cyo kwihangana cyararangiye
ubwo rero mugamije kwirwanaho gusa cyangwa se hari ikindi kindi mugamije
tugomba kwirwanaho ariko tukanatabara abanyarwanda FRN ingabo za FRN ziyobowe na jenerali Hamada Habimana Hamada kwazihaye amabwiriza MRCD yazihaye amabwiriza yo gukora ibishoboka byose zigakoresha ubushobozi bwose kugira ngo zitabare abanyarwanda zihagarike ubwicanyi buri gukorwa na FPR none urabona reba nibyo batangiye koko kubona batangiye gufata imihoro bakajya hirya no hino mu giturage batema abantu hari bimwe bakoraga muri za 1990 hari bimwe bagiye muri Kongo bakajya kwica abanyamurenge kugira ngo babone impamvu yo gutera biriya byose twebwe ntabwo dushobora kubyihanganira ntabwo intambara ari ikintu umuntu yahitamo ariko Kagame yafunze inzira zose z'amahoro ahitamo intambara aho kugira ngo rero dutege amajosi akomeze kutwica tugomba guhaguruka tukirwanaho Kagame yavutse nk'uko twavutse na bagenzi bavutse nk'uko twavutse bava amaraso nk'ayo tuva ni abiri kuri abiri tuzarwana nabo dutsinde cyangwa dushire
namwe rero murarwanira ubutegetsi
ntabwo turwanira ubutegetsi turarwanira kubohoza abanyarwanda no kugira ngo tubeho tuticwa nta demokarasi mu Rwanda niyo mpamvu ubona n'amaradiyo menshi atavuga niyo mpamvu nabi nibona nkubwira ko tumaze gukora turwanira mu ishyamba ariko ntabwo bashobora kubitangaza twebwe turashaka turarwanira kubaho ni question de vie de mort kubera ko dufite umwotsi turi ku gakano Kagame arashaka aratwica amanywa nijoro aratwica umugenda nubwo yaragiye ajya hariya kuri aravuga ngo araza kujya arasa abantu ku mugara ku manywa y'ihangu amaze kurasa bangahe reba abantu barasiwe uriya mudogiteri wiwe gasakure niyo amarashe ku manywa y'ihangu reba uriya mu mwavokatoyi nyamara sha kumanywa ihangu rero buriya mugabo wakoraga muri transparency nimba ari makwemera biciye ku gisenyi reba uyu munsi igihugu cyahindutse ibagiro Kigali yuzuyemo amazu y'ibagiro birirwa bafungiramo abantu ngenda bikubwira kubera ko nayifungiyemo muri 2012 ngiye kwiga muri Madagascar bamfatiye ku kibuga cy'indege bajya kumfungira muri safe house ku Kicukiro nari nakoze iki ngiye kuva muri 2007 turi muri University Butare iriya leta ntabwo itagize bafunga banjujuja bankubita banjujuja kubera ko tuvuga uburenganzira bwacu tugomba kurwanira ubu rero igihe cyarageze turavuga ngo tugomba kurwanira uburenganzira bwacu u Rwanda rukavuga abanyarwanda rukareka kuvuga abantu b'agatsiko kamwe ka Kagame n'abandi bantu bakeya bikubira ibyiza by'igihugu bafata abaturage bakabaramira imyaka rero hirya no hino umuturage arihindura imyaka igihe cyagera agiye kwisarura bakagenda bakabirandura rero nta hari abantu abaturage ngo babonye hehe ejo bundi baragiye bafata amazu yabo ngo niyo mu mazu yabo ngo bajye ngo nta ngurane babahaye iyo ni iki
Sakara, rero mwebwe muravuga ko muri mu gihugu mudatera muturuka mu mahanga muri iryo shyamba nk'uko na Lieutenant Colonel Nyirihirwe yabivuze wowe ku giti cyawe itangazo washyize ahagaragara wavuga ko wari sinye Nyamagabe nawe se ko kuri mu Rwanda
ibyo ni ibanga rya gisirikare bigomba kumenywa n'abasirikare nagira ngo mubwire ko turi mu Rwanda dufite ibirindiro muri Nyungwe tumaze igihe turimo turarwanira niho turi kandi igihe nikigera nejo bundi ibikorwa byo buraza kubibona ntabwo turi gukina
nawe rero uri mu Rwanda cyangwa ntabwo uri mu Rwanda
ngewe ndakubwiye ko turi muri Nyungwe turi kumwe n'ingabo zacu turi ku rugamba turi iwacu turi mu Rwanda
Kalisa Sankara ndagushimiye cyane
murakoze cyane namwe